igarki on ɗon kettino habaru sukaɓe ummatorɗe studio kala n goddante on kettiri mono ko on habaru o aissa maddadde e monde abdoul mumni foof mo abdoul
jamni alaka aissa habaruji ɗi e gaddanɗen sukaɓe ummatore wonde no hettinani en asawe o
nder habaruji ɗiɗi hanani men puɗɗire nder wuuro ñamay ɗon tomin guetta sukaɓe ummatore ɗume ɓe gui dow mayde baba tanja nder yewtere pindinol meɗen min jaaha e nder région agades ɗon to sukaɓe ummatore keɓɓi e kintinoje kamɓe heɓre ilasoji ɗiɗi imma joyi dow golle junggo imma ñeñal hano wakkati mumen kantiranayi on fijoji men kuccoñinol ɓalli
aysa en puɗɗiran kokkol habaruji meɗen hannden ni dow mayde baba tanje baba tanje o duni miccintinen ko talata bittiɗo o andannon o maayi duuɓi makko duni lasoji nayi e ɗiɗi
nonnon banniraw baba tanja himɓe no noddirtamo ngam teddindemo hitaane duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeenayi imma jeenayi o ƴeeñi laamu marde leydi niger hitaane duuɓi ujunaaje ɗiɗi e sappo o jippinira coup d'état min kettino ko sukaaɓe ummatore huɓeere ñamay kalan bannimen farid bourema dow mayde makko ko ɗum firti ɗengal fulfulde
wallahi tanzi
wallahi min jetti laamu tanza ngam hakkillo fukkingo no tawa nomin cukaaɓe de base fuu woni min keɓai nder laamu makko allah hinne o yaafo
yafama suudi wallahi ɗo cokkan tanzugo ino
wakkati no tanja wonno e laamu sem en gommiɗo waɗa jande no ɗon yeyire no wooɗiri biski laada e kanandi emum warte yedde nder lokkoloji illu min jippino lokkol min kokkete ñamdu amin min ñaama
tanja
ɓoyino gollana leydi o laatake sogeru perfet ministre kawjiɗo nder reedu leydi ɗum ɗon fuu wari hawriti e laamu makko kele ɗiɗi ko o waɗi nden ne leydi ndin fuu tawa hannde e jurginagol
c'est le pays entier qui andeye
zahirgo zange tage
illa miɗen gondi cukakonom allah hinnomo yaafo inniraaɓe e abbiraaɓe amin no andi tanja wi'ama o waɗi golleji lobbi baako min cukaaɓe ɗa miɗen nana inde tanja allah wonnamo jangal makko
aysa fedde iskutu dosoɗer jeɗɗire de enden ni waɗi sigila wuwa lamna huɓere doso de enden ni kam fuudu e kokkol ƴiƴam gam faabade ñawɓe loktorore doso ittanade ton enden ni inniraɓe e cukaɓe mumen
iskutu iɓɓeni iɓe gaɗa golle ɗe e dow durudidde ñaw paɓɓe ko wonno torra himɓe sanne nder gallure den ɗe
gonga aysa sigila maɓɓe o du ni weeli ardiɓe loktorore de enden nani ko docteur lawali moussa wi'i ko nana hadisa waddi firta e fulfulde
tuka le malade annannon besoin
ko waɗa ɗum ñawɓe no jiɗiɗo sanne ayiwo duumi lanana on ke yettoy to yimɓe hanɓe hokkede ɓen enda jonka komin mbawi widni woni min jetti sanne hara sukaɓe ummatore waɗoɓe ɗe golle onon dukonɗa minɗen jetta on ko garɗon mbuuɗo loktorore doso to sukaɓe rewɓe yahata sawro ton on kokki ƴiƴam moɗon nonnon dukonɗa on kokki onon dokke goɗɗe feereje kam wonno kataje ko nandi e muɗum ɗum fuu kunde no laatiɗe walla loctorore nde waɗa golle muɗum to ñawɓe gaari keɓanno hinnira faa wooɗa mballakka e ndan fonditeke sanne fuu dukonɗan kokkol ƴiƴam ɗan e ndan kam ɓuuri
surtout c'est un acte salut
joni koma se men jaaha wuuro bouza nder région tawa ɗon to gaɗa dungu sukaɓe ummatore kewɓe iɓe gaɗa deme kaliji nder wakkati o en
gonga noon aysa baduni hannde nder wakkati mo kaleten o enden ni sukaɓe ummatore de no he golle ɗe enden koɓe tefata duni woni wurtinde inde région tawa dalila golle ɗe enden amma hannde ni iɓe tewra saɗono nani ko ousmane alaji maliki wi'i ko abibou garba waddi firta e fulfulde
e nan kan nomarani
deme kaliji ceɗɗe enden nokkuramin nde enden min gattanani albacce tamati chou e ko nandi e muɗum jonnoon minen gominen daarde minen keɓa wallitoɓe walla min nokkurde yaajine soso nokkurde yaajine laatto nokkure ƴewnide laatinde kono sukaɓe ummatore keɓa gaɗa golleji muɗum en seni golle majjum fuɗɗama ɗo hendan le wuuro bouza ɗo se jiiya sukaɓe ñalla no jeeya no cotta kulle ɗe enɗan fo
yaranatalla abunkina
aysa nder yewtere pindinol meɗen hannden leydi ayir jaten na
nonnon banniraw min jaaha e wuuro agades ɗon to sukaɓe ummatore giɗi waɗanede ekkintinoje kamɓe keɓa golle ɗe ɓe gaɗi imma ɓeydude ñeñal
no waɗi aysa pro emploi hano sigila waddande sukaɓe ummatore balla ko wattani ɓe keɓa to ɓe nanginino he bawɗe muɗum fuu en kettino ko anise karim siriyani en ko waddi firta e fulfulde
eɓe gaɗa hembere e capanna e joyon sukaɓe rewɓe kañum e wor jiyaɓe le commune tirogene mo agades laatiɓe gaari gaɗi jande ko lebbi jeegon moƴƴintingol moteje e e mobilaji caggal ko be ekkita dum be kokkama to kon nagineji gollitirdi Abdul Nasser Abdul Aziz janginama fa wawi mojjinal motaji
ko wadi kubi mi golle de mi secondaire do agadeze sadono mojjinol hite kuran lore no wodi sanne sai nimbe itte Nigeria magana wara mi hokkama gineji ko wattatabe mi golli mido habbi anniya du fittude gollirde am halal e wojude skap ummatore wobbe golle
Maryam Ibrahim suba kina mojjintingol motaji ko koy tati dum enda gollal no latingal rewbe yawa wadde dum
mi subike mojjinol adedeta bani ko mi'i worbe kan en tawa der golle mojjinol go mi ekkitike mi wawi dum mi hokkama are ko wada golle de enda ko mi yidi diwni woni adude rewbe mi ekkintina be
mamma manzo kanyum woni horejo gollal ngal do e hore mum tanda agadez o wi ko be muyita e wadama do ni wonno wallutugol be do sukabe ummatore
l'autonomisation sukabe ummatore ngolla kejora ko e mum kumta hajiji mudi ko dum wadi ko projet o walliti gam beedude yaadu yeso artuko on
social
kulle kese kese no wodi latide de be koddel be ngandana sukabe ben enda latibe janginama waawi jande mum hokkama gollitirde fa dowte ele golle mudum en de endam
aisa joni sey nata der fijoji cionnol bandu
lato balle de duniyaru kanfu e tawabe der filla latul bal no der heppere hanno no leedi Niger hanne tawira der heppere
no wadi jati aisa hanno mayde jego maradona filla mo wona no wadi do andani jego maradona o du ni rimama woronje lewru october tani dubi ujunare e kebe jena e laso tati ton andan leedi argentine alarba bitido o andan laso e jew lewru november tani dubi ujunare e laso o mayi gada o acci latol balgol andan o latake e kintinowo latobe bal o latake du fa hande latowo bal mawdo gaddo inde sanne der leede duniyaru hitane dubi ujunare e kebe jena e lasojina e jeegom wakati o latonno balde andan den leydi Argentine hebi coupe leede duniyaru
do men kantane o habaruji amen kuskar ummator metti ketinaki on kettini men don gidi ketinago habaruji on do la RTL 3 djio sey jangode on kiyari